one again.
Yeah, yeah.
Swag in the house.
Corner, you know.
Alongside
Yankee Heidi.
Young Emma International.
Download from GastoMusicClub.com.
The government. Kutichwani, kutichwani, mutu waka.
Lady ya fancy la kukubona kona pilu kona koiz. Nika kushimba na mba nine mko kutio kwa kusia wine. Lady ya fancy la kukubona kona pilu kona koiz. Baby, umamu kudomo, oh, you've already gone kwa ule. Oh baby, nika kubate na kai.
My heart is kuwena. Neke kuri nerifesi kukubona. Anilovara mwatiri muna kubona. Kozi kuna you be my designer. Tualefa nika kufumana kakai. Kapa mwindi nikuyele kwa Dubai. Kozi fana ikutwa nivumai. Young kidi wakulila kutimwai. Ok baby ufetu engwirimba. Au karumera baby nika kurumba. Kozi kalevo kaupeki ka Beyonce. Au pepi mwazambia kimwabuse.
Lady ya fancy la kukubona kona pilu kona koiz.
Ule swagi forever.
Nika kushimba na mba nine mko kutio kwa kusia wine. Lady ya fancy la kukubona kona pilu kona koiz. Baby, umamu kudomo, oh, you've already gone kwa ule. Oh baby, nika kubate na kai.
Anikukumi baby na nikuratile. Kuya kwa bondi kuyo shimba foni we na wile. Akina nino si mami ya kulatile. Ni spilo inside mami si kulatile. Si uni musia likiwe na yoni nana. Guligambe baby wani pepe la kamwana. Kozi we na kisteje mufa. Au kanirumela baby rukafufa. Kozi nanya baby geo na kulata. Aiswea baby geo na kukumata. Haiva kitara ni kafata fata. Kuli nilu na ruyo matamali moja.
Lady ya fancy la kukubona kona pilu kona koiz.
Geni fufa kare.
Nika kushimba na mba nine mko kutio kwa kusia wile. Lady ya fancy la kukubona kona pilu kona koiz. Baby, umamu kudomo, oh, you've already gone kwa ule. Oh baby, nika kubate na kai.
Swaggy forever. Buzo Z from Namibia. Flex boy. Right love and ninjas. Dule Matambo Danilo. So boy I see you. Mr. Masheveri Chungi the manager. Mr. Chenda. Aha. Mr. Ruben Rubas Parwan Bishop. I see you. Aha. Centro IMG. Aha. Akativa Chimwela. Shatu, shatu, mwanabokuku. Mr. and Mrs. Sivuela. Eonesta Mionda the Papa
Downloaded
Shop.
Downloaded from Gato Music Blog.
That is voice I got you, man.
Get me fufa, ikule swag.
Music.
Music. Music.